tunaje n'akanyamibwa mu byubahiro byanyu mutabare aho rukomeye, ndagira ngo numara akanya mutabare mugire icyo mutugezaho n'icyo mwageza ku banyarwanda. Murakoze.
Ngo murakoze Madamu Minisitiri w'Intebe kumpa ijambo ngo ngire icyo mbwira abo turi kumwe n'abadukurikiye. Nyakubahwa Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, ukaba n'umukandida umwanya wa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Madame Minisitiri w'Intebe. Nyakubahwa Vice Minisitiri w'Intebe, ukaba na Minisitiri w'Ingabo. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wungirije, ukaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rwa Rwanda. Nyakubahwa banyakubahwa Minisitiri d'Etat, banyakubahwa baminisitiri namwe banyamabanga ba Leta, banyakubahwa mugize inteko namwe ntumwa za rubanda, banyakubahwa bashyitsi namwe mwese mudukurikiye, ndabasuhuje. Nshimishijwe cyane n'uyu mwanya mpawe ngo ngire ubutumwa mbagezaho ari mwe turi kumwe namwe mudukurikiye ndetse n'abazadukurikira mu minsi iri imbere. Ndabasuhuje mwese aho muri hose ku isi, cyane cyane abari mu karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko ndagira ngo intashyo yanjye igere ku Banyarwanda bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muhorane Imana. Ndatangira nshimira byimazeyo bagenzi bacu baduteranyirije hano uyu mugoroba mu muhango wo kwakira inshingano biyemeje gukora mu rwego rwa Guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Uku kwiyemeza kwanyu mu kugana abandi ngo mushakire hamwe inzira igomba kuganisha Abanyarwanda mu gihugu aho abagituye bose bareshya bagasangira ibyiza byacyo ntawe uryamiye undi, mukwiye kubishimirwa. Aha twakwibutsa ko nk'uko abayobozi ba Grex badahwema kubivuga, kwinjira mu nzego zayo bishingira ku bushake, ubushobozi bugakurikiraho. Niyo mpamvu turi abakorerabushake. Ubushobozi bwacu bukaba bumaze kutugeza kuri byinshi bigaragarira buri wese. Nyuma y'imyaka ibiri gusa Grex itangiye gusarura nyuma y'imyaka ibiri gusa Grex itangiye gusarura imbuto yabibye muri AIPA. Muribuka ubwo yatangiraga ibitwenge byari byinshi hirya no hino bibaza ibyo padiri noneho yadukanye. Nyamara ubu benshi batangiye kwibaza uko bazashobora kwinjira muri iryo shuri. Mboneyeho gusuhuza no gushimira abanyuze muri ziriya promosiyo ebyiri zarangije. Nibagiwe n'abari muri promosiyo ya gatatu, kugira ngo bigane umurava baze bafashe abandi gutsura ikivi batangiye. Mu mezi make ari imbere haranasarurwa izindi mbuto zirimo kubibwa mu ishami ryayo rya gisirikare, aho abarenga 70 ho gato barimbanyije amasomo. Ndababwira mwe mwiyemeje kwinjira mu nzego za Grex uyu munsi ko mwahisemo neza. Kwivana hashyushye mukigomwa imigoroba yanyu na za wikende byanyu mukabishyira mu maboko y'Abanyarwanda ngo mubashakire ihumure, iyo neza muzayiturwa nta kabuza. Reka mbonereho guhamagarira mwe mugishidikanya namwe mukijijinganya. Inzira nta yindi igana gakondo ni ukugana Grex ku bwinshi, muyishyigikire muyitere inkunga kugira ngo ishobore kugera ku ntego yayo yiyemeje yo kubashakira uburyo bwo kubageza mu gihugu muzabanamo n'abanyu amahoro. Nimutekereze mwumve ko igihugu kitazaza ngo kibabwire ngo nimuze mukinjiremo, kandi mumenye ko nta n'uzaba atumaho ngo nimuze musubirane ibyanyu. Ku ikubitiro ubundi gakondo ibonerwa ubuntu. Iyo uvuka nta kiguzi usabwa, ariko iyo uyitakaje kuyisubirana bisaba ikiguzi. Turasabwa kugitanga, nta bundi buryo bushoboka bwo kuyisubirana. Dushobora guhitamo kuyihara tukayirekera abayigaruriye, ariko guhara gakondo bitugira inzererezi kandi ntitugomba kubazwa. Uburyo murabufite, nitubushyire hamwe tubone ikiguzi gisabwa kugira ngo dutahe. Muzi ko ikintu cy'ibanze cyaduhurije muri Grex ari ukugira ngo turebere hamwe ingamba zigomba gufatwa kugira ngo Abanyarwanda batatanirijwe mu mpande z'isi bashobore gusubira mu gihugu cyabo. Kuko gusubira muri gakondo ari ihame kuri buri wese, yaba mwe muri Grex, ari abatarayinjiramo, no ku Banyarwanda bose aho baba bahereye hose hanze y'igihugu. Uburenganzira bwo kuba umuntu yasubira iwabo ni ihame ku kiguzi icyo ari cyo cyose, kandi tugomba kugitanga nta kabuza. Iki kiguzi ntigisabwa abari hanze gusa, n'abari mu gihugu birabareba. Icyifuzwa si ugusubira gusa mu gihugu, ahubwo tugomba kubanza tugasobanukirwa neza igihugu twifuza gutahamo icyo ari cyo. Icyo gihugu twifuza ko cyagarukamo amahoro, abagituye bagatekana, bakishyira bakizana. Niba namwe muri mu Rwanda ari cyo gihugu mwifuza, nimudufashe nimufashe abari hanze gutanga cya kiguzi gisabwa kugira ngo namwe icyo gihugu mwifuza kiboneke. Turashaka igihugu kitari ikibwirwa urubyiruko ubu ko u Rwanda rumaze imyaka 30 rubayeho. Oya, igihugu cyacu kimaze imyaka n'imyaniko, aho cyagize amateka meza n'amabi, kikagira intwari n'ibigwari, kikagira ingoma n'amabendera, kikagira abami n'abaperezida. Icyo ni cyo gihugu cyacu, ni rwo Rwanda rwacu rwamye ari u Rwanda, kandi akaba ariko ruzahora. Mugerageze rero ayo mwarunze mu mabanki mu Rwanda, muyaduhe turubohoze atarayoyoka, kuko barusahurira mu nduru bakajije umurego wo kuvoma amakonte yanyu, ejo mutazasanga nta n'iripfumuye ririho. Banyarwanda, Banyarwandakazi, idirishya rigomba kutwinjiza mu Rwanda ubu rirafunguye. Nitwe tugomba guca inzira irutugezamo kugira ngo twinjire. Iyo nzira hari abatangiye kuyiharura. Ni ingabo zigomba kuyifungura zirimo ziyubaka. Ingabo zigomba guhuza umugambi buri munyarwanda akazibonamo, kugira ngo zizabe inkingi zubakirwaho ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Murasabwa rero kuzishyigikira, mukazitera ingabo mu bitugu, kuko imbaraga muzazisunikisha nizo zizatanga umurindi wo kubinjiza muri gakondo yanyu. Mperutse gusoma muri Bibiliya, mbona ko ubwo umuryango wa Isirayeli wataga gakondo yabo Kanani kubera inzara bakajya muri Egiputa, kuyisubiramo nubwo bari baherekejwe n'Uhoraho, byabasabye kuyinjiramo barwana. Ingabo za Yosuwa nizo zabaciriye inzira yo kongera kwinjira i Kanani, babohoza umudugudu ku wundi. Natwe rero nubwo Imana yacu iri ku ruhande rwacu, dukeneye abaducira inzira izatugeza muri Kanani yacu nshya. Mushyiremo agatege rero, musumikane imbaraga kugira ngo twinjire vuba muri rya dirishya ritarifunga. Mboneyeho gushimira abo turi kumwe bihutiye kwitabira iyi gahunda yo gushakira Abanyarwanda inzira yo gutaha. Ndabasaba gukomera no gukomeza ubutwari bubaranga. Ndahamagarira kandi n'abandi bose biyumvamo ubushake, cyane cyane abifitemo ubumenyi n'ubushobozi butandukanye, kutugana tugakorera hamwe kugira ngo iyi gahunda yihute, kuko intsinzi yo agisibya turi nayo. Mboneyeho no gushimira abanyeshuri bacu bo mu ishami rya gisirikari bitabiriye amasomo ku bwinshi. Ubwitange bakomeje kugaragaza mu kwigomwa igihe n'amafaranga kugira ngo bakurikirane amasomo. Ndanabasaba gutangira kwitegura kuko amasomo ya puratike ari hafi. Sinarangiza nagize icyo nisabira abasirikare bo muri RDF, Rwanda Defense Force. Igihe kiri imbere ntikigiye kuborohera. Ibyo mwatinye kuva kera ngibi biraje. Igihe cyo kurindira ubuyobozi bw'Inkotanyi hakurya y'imipaka kirarangiye, gishyizweho akadomo. Bya bihe mwatinyaga byo kurwanira muri saro nabyo ngibyo biraje. Bari barabamenyereje gutera ibindi bihugu, none namwe igihe cyo kurinda kirageze. Ndagira ngo rero mbibutse ko inshingano zanyu ari ukurinda umutekano w'abaturage b'igihugu, atari ukurinda gusa ubuyobozi n'abayobozi bacyo. Umwanya wanyu uri ku ruhande rw'abaturage kugira ngo mubafashe kwikiza ubutegetsi bubamereye nabi. Nyabuna, ntimushukwe ngo mukore ibidakorwa. Ntimuzumvire imvugo nk'iza ba Mugabe. Ingero murazifite, ntimuzibuze. Ntimuzagwe mu mutego w'abazashaka kubakoresha ibidakorwa. Ibikorwa byanyu n'ubutwari bwanyu mu kurengera abaturage nibyo bizasigara mu mateka. Nimwitandukanye n'izo nkozi z'ibibi, n'iyo zaba zibakuriye akenshi ziba zifuza ko mwese mujyana. Zibarusha amapeti ntizibarusha ubwinshi cyangwa ubutwari. Ntimuzumvira abo ba Rubyogo babategekesha ngo ni uko baturuka mu ngoma. Nibabarusha ubwenge cyangwa uburambe ku kazi, nta mpamvu zo kumvira ibyo babategeka, kandi muzi neza ko binyuranye n'amahame mpuzamahanga. Imigambi mibisha bafitiye Abanyarwanda muyiburizemo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Abazajya ku ruhande rw'abaturage tubijeje ubutabazi bwihuse kugira ngo izo nyangabirama zikanirwe urubizikwiye. Banyarwanda mwese turi kumwe n'abadukurikiye, mureke dushyigikire tutizigamye Grekisi n'umurideri wayo Nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana. Tumushyigikire kandi tumusabire kugira ngo Rurema mukomeze kandi amuhundagwazeho ubwenge n'ubushishozi, maze azageze Abanyarwanda ku migambi myiza bafitiye afatanije na Grekisi. Igihe kibaye kirekire, Abanyarwanda dutegereje amahoro mu gihugu cyacu. Nimuhaguruke rero tuyashake, kuko nta bundi buryo buhari bwo kuzayageraho. Banyacyubahiro mwese turi kumwe, mureke tugume twiyubakemo icyizere, dukore tutikoresha kandi duhorane ubutwari. Ndagije mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Murakarama.
Mbese nibande ngo bavugwe ibigwi, ingoma itabarwa na mugabo, ingoma itabarwa na mugabo, urawatwa mugabo, umugabo w'ingabo. Abavomera amazi n'abaruboneza amarira, batangiye urwana bashomomboranaga iwabo, none urugendo n'urw'amajyambere. Yeah.